kulankan oo laga qabaday xarunta dawladda hoose ee Baydhabo ee waliba goobro ku hayaa wasiirka amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed gudoomiye ku xigeenada degmada iyadoona kulanka la qaadeen hoyooyinka tumanka xaafadood ee degmada iyo kan gobolka Baaya kulankii waliba lanku hadalay xoojinta amniga degmada andiyar garowga ka bil barakeysan Ramadaanka iyo sidii hoyooyinka garab istaag lahaayeen ciidanka amniga magaalada wasiirka amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo kulanka hadalka ka jeediyay bilaanta la wadaagay muhiimadda ee la tahay horumarinta amniga iyo qayb ka qaadanka maadaama iyo laf dhabarka bulshada iyo iyaga
in ciidankii amniga isan gacanta ka qabsataan oo la shaqeeytaano xuqta siidano isiba ay buun ku qaadataan walwiim adduunyada kale ee tagmooyinka kale maal ku halaw markii ay la sinkamaanaga maamulka degmada iyo gobolka Nayoona Sagaar ayaa ka mahadnaga walaal ninka muhiimsan ballan barakeysan farmalaanka wali fadaane dadka cibaadeysta sodonkaas maalmo in degtiyo wadun dhe uno markan iyo waxnin do'aaya unoona cibaadadana wadaana shaqada ka jaraana do'aadatiyo shee ilaahay idin shee ka hool galaan wali kale magaalada ku jara kulay culmaadiyo la kulumnay dabaal beelan shaargaabaya culmaadiyo magaalada Baydhabo kala kulanay tartanka quraanka socday ee umaruddin farabadan yaa wali sheegaynaa magaalada markii hore meeno meelo aragayn in magaalada xoogaha jirta tabadan wax qaxayna jarakeedu farabadan walaa biyaayna injarna baahi suujast qof kasta marka wali la fadaa inaga dhiirigeliyo dadka Ramadaan la doonaysa waqtiga sadaqada la biyaayo in hadda sadaqada biyo la arra lanka deriska ay wali ka afuraabaad ugaato walaagay adanka kaalmay korto tabartaa in la ka kaalmeeyo yacni dadley inka khayr badan ay tii oo la iskaalmeeyaa iyo la galaxay ajar weynana lagu halay arrintaasna in dadka kala kasii gubaabidaan maamooyinka oo shaqeeya amniga jireedii oo ku shaqeeyna dadka ilaahay waxa ay sida ka saasan dadka magaalada rooga walaal roon ka saasan bal in la wacyigeliyo waro ada hal qof lay afuriido hata walwiina keen taraas adduunyada adduunyada jireedii leeyahay rooga aakhiray la seeday arrintaasay ibuun ku qaadataan yana wacyigelintaas oo in dadka masaakiinta ah ka afur inay ibuun ku qaadato dawladdana ay ibuun ku qaadato ilaahay in shee sanadkii lama aado hoto oo wada shaqeeyno amni ku wada shaqeeyaan sanadka marka season han shaqeeytaagna aragnay ee kulan badan wala neeska koy laakiin sanadkan wali inay qorsheysana focus kanay saarna tababaro oo isin jiray in gabdhoon siyaaw la shaqeeyte heedo amni gelo ku siyaaw booliska iyo ciidamada shishal duun ee isna sida in isku hool gal lahayd tan la siin ku soo yaaw yani wali haso oo doona dib u xoreynti dalka balaa oo doon deegaan far badan la xoreey wala soo daa tiilana ma hay deegaan ka soo wala kijar wala waxa ka dal galay laakiin hada sawir rajeeyaa oo aan wala balaa oo doon meel ay jiraan oo la gudub la injeeda marka bakool la yoo baay la yoo kuno la yoo in marka uu ku sii diyaar garoonan
anta badan markii la diraa bil barakeysan Ramadaanka wari baasi ee dalan adkeeyay amniga magaalooyinka iyadoo na qayb u qaadayna bulshada oo ku horeeyta abilaanta